Man at work. Mantra of B. Good as blooded man. Minus who?
Yeah. Mama nanyombe ya nisizame. Nanyombe majaribu usifuate. Minomba mikosi usifuate. Good as blood.
Napigia njoro simu busy ya minor. Naniambia kama ugerali enda minus. Nambiwa best ya minor pia ni kakas. Device ya alana jitanga major. Beneath my anger lazima kuna fear. Kuna lesson street imenipea. No manishi fanyani kujikompea. Mikona prayer, dia best way ni tear. Mama naniombe ya nisizame. Naniombe majaribu sinpati. Minomba mikosi sinfuati. Unless my focus is barren. Mama naniombe ya nisizame. Naniombe majaribu sinpati. Minomba mikosi sinfuati. Unless my focus is barren. Ordinary. Mini ordinary tu. Naishi na kiburi na imani. Niko na kifaith kia mtani. Swara mapepo na play Bob Marley. Ordinary. Mini ordinary tu. Naishi na kiburi na imani. Niko na kifaith kia mtani. Swara mapepo na play Bob Marley. Vitu na hepe ando vitu znani hand. Ibilisi ataki niende bank. Bizi wanacheze ando bizi meni bless. Kai kulishe kuvishi ni upuzi. Vitu na hepe ando vitu znani hand. Ibilisi ataki niende bank. Bizi wanacheze ando bizi meni bless. Kai kulishe kuvishi ni upuzi. Roundi kiasi kiasi utasikia tu fununu. Fununu za mabesti uleta damage. Kuna roba besti yake alipigwa roba. Survival lazima ini slogan ya muizi. Mama naniombe ya nisizame. Naniombe majaribu sinpate. Minomba mikosi sinfuate. Unless my focus is barren. Mama naniombe ya nisizame. Naniombe majaribu sinpate. Minomba mikosi sinfuate. Unless my focus is barren. Ordinary. Mini ordinary tu. Naishi na kiburi na imani. Niko na kifaith kia mtani. Swara mapepo na play Bob Marley. Ordinary. Mini ordinary tu. Naishi na kiburi na imani. Niko na kifaith kia mtani. Swara mapepo na play Bob Marley. Historia opera mini na nichekesha. Design ya kuingia breza naeza kuelezea. Habari ya rapa flani naezwa sambazia. Rapa kwa madiwa yo ni rap ya kasi dika, yeah. Mr. Psycho, I'm just a psycho genius. Naibia Peter, salasa kame zima. Burning issue na geuzwa issue funny. We all the same, nipandea kuchizi fiti. Story ya who, na story pia ni who. Silence ukwa key, so maybe ni under dim. Story ya post, na muambia siko full. Mkate kuja daily, juna tole wajua kali. Mama naniombe ya nisizame. Naniombe majaribu sinpati. Minomba mikosi sinfuati. Unless my focus is barren. Mama naniombe ya nisizame. Naniombe majaribu sinpati. Minomba mikosi sinfuati. Unless my focus is barren. Ordinary. Mini ordinary tu. Naishi na kiburi na imani. Niko na kifaith kia mtani. Swara mapepo na play Bob Marley. Ordinary. Mini ordinary tu. Naishi na kiburi na imani. Niko na kifaith kia mtani. Swara mapepo na play Bob Marley.